Ghana mamra ne hefa ya choro se wo ye mpina akwachire chairman no asim na sebi me manvo na eto abana ma me no o ga me manvo se sebi omunim bi omo ye ana sade ye omunim bi omo ye na ye ni mp fu a makọ enkwachi ne nkru nyina na omo no se omo manvo akachire omo so omunsi fu a makọ me nsa ti constituency adwuma mp sabaka obi abae ne de obi ban kire me adwuma maye o aye achim so bi constituency as a member of parliament from 2012 to obi pa onkan kire me se adwuma maye one my adwuma yɛ pɛ obi antum nni me nyɛ adwuma ma yɛ obi anim sɛ ne na constituency na tie enene hwɛde ayɛ na yɛ kɔ yɛ nim bebre si anim a yɛ bɛyɛ nti afɛn na kwanya no aba na yɛ bɛyɛ adwuma ne mɔ ɛde aboa no na obi sɛ obi nsiso na hɔ na ɛka saa na me aba abrantie me wɔ hɔ a wo sɛ yɛn ba abrantie ne nsi from ne nkɔfa retiree aha nyɛ pension situ aha a serious seat achim so do seat no a very serious very important seat you need strong people you need people ombetumi aye adwuma no you need somebody with energy your war energy ombetumi atwa na yes parliament no ya trans ni aye adwuma na onya hwe fem ma obi ze me kwotra trans wa parliament ya ka me nya hwe fem ma achim so do uba nante uwa ministry na akwa ha no akwa na akwa fa retiree na de ne ba ono ombetumi aye sa de na da me nka se oni ahoden wahoden madwuma no etre na madwuma ma ye no ontumi nya na not do it but so far so good my year adwuma nka sa.